Effects Media Production.
Menti mukama njagala kulaba hey okoze bikulu jendi okoze binene mukama abalalanga bagenze mukama wanzisa muchifu bacho kusangula maziga naswaza balabe bange asima sanyu siso mutima tambula nejaga bulichimunda bachitambula Tade kofeva mukwano Jagala nabe kumasogo tata Agajule chisa Atasusula mulanji Atasusula mawanga Ontuziza nabalangira mukama Nino kulaba Mukama jagala nyo kulaba Uma wasanyu sizo mutima kwange Wasanyu siza bantu wange Emikwano change botyo Jagala ndabe kumaso Fukamire kukwate mungalo Mulire nkuloza nsima mukama Alina byonna Mukama jagala nyo kulaba Kuma wasanyu sizo mutima kwange Wasanyu siza bantu wange Emikwano change botyo Jagala ndabe kumaso Fukamire kukwate mungalo Mulire nkuloza nsima mukama Alina byonna Supapa wange Mazima ntambute nawe Gakwe tegereza Tewali akwenkana Tewali tata kufanana Abantu balimba Nebyeboke na bukusa Usubizo tukiriza Woyo gire nswezi zivawo Negomba nyomu kama mbenga nkulabako Omurwanyi na mige Eyarwanira yobu Namwandu ya kwesiga Ebyachibye nebijula Wakole ebye wundu nabange tulino kulaba Mukama jagala nyo kulaba Kuma wasanyu sizo mutima kwange Wasanyu siza bantu wange Emikwano change botyo Jagala ndabe kumaso Fukamire kukwate mungalo Mulire nkuloza nsima mukama Alina byonna
Dr. Katz produces
Jagala nkulabe kumukama Watumbiza wakule nyo Ninge mpungu mubanga hey. Obaze nkusinze ntia Mukama nkusute ntia Mtuziza na balangira mukama Nino kulaba Olive mbiro oza nsima kabaka Alina byonna Olive mbiro oza nsima Mamunene, alina byonna
Nino kulaba, nino kulaba, nino kulaba Nino kulaba, njayana, nino kulaba Byokoze bikulu jeni, byokoze bikulu tata Jonzi jawala mukama, jonzi jawala sebo
Media production.